kama LG. Life is good, barafu kwenye shingo man, I keep it cool. Maisha wani shule ndio mana wanani soma big fish. I'm always on the top of the school. Big pinning, bado nasaka shilling. Been famous way back from the beginning. Kuna mahita around when I'm a feeling. But Germany blessed, na love, I keep winning. On to the next one. God put me on earth to be a great man. Siwezi fail, my mission iko half done. To be a billionaire, sindio the main plan.
Kama ni stress nilipitia, nikisota mabeshte wa kukaribia. Bali niona kapes minilikanyagia, but I could slow my pace niliongeza gear. Cause I'm a conqueror, naja na sauce pana kuja na masosara. They wanna take a manda na leta more fire. Si banduki, wakileta vita naja na mikuki. I'm a conqueror, naja na sauce pana kuja na masosara. They wanna take a manda na leta more fire. Si banduki, wakileta vita naja na mikuki.
Kama Bukayo na shinda na sakasaka. Chance nikipata ni bao huwa napata. Jagwa kiwika na fungua another chapter. Niko biz maze nenda kutafuta bata. Busy, it's me the wannabe. Vas kama zile za manabi. Industry major, my wannabe. But they can't fit in my shoes, clacks, wallabies. Pino season ni kama religion. Tuko kila mali, tuko every region. Hashtag legit, niko on for a reason. If you hating on me, that's a bad decision.
Kama ni stress nilipitia, nikisota mabeshte wa kukaribia. Bali niona kapes, minilikanyagia. But I could slow my pace, niliongeza gear. Cause I'm a conqueror,
naja na sauce wana kuja na masosara.
They wanna take a manda na leta more fire. Si banduki, wakileta vita naja na mikuki. I'm a conqueror,
naja na sauce wana kuja na masosara.
They wanna take a manda na leta more fire. Si banduki, wakileta vita naja na mikuki.
Sijasema nimefika, lakini kule nimetoka. Safari imekuwa mbali. Imaisha vikwaza ukipata kesho, wacha ikuwe lesson. Sijafika, lakini kule nimetoka. Safari imekuwa mbali. Imaisha vikwaza ukipata kesho, wacha ikuwe lesson.